Biti Oin fala Kena min kongene Mwena
Selengina ya katoke na ndako papa Selengina ya kapapa na bondelio Selengina obeli basuwa ya papa papa Mobali okutaki na ndako banana yote Mobali okutaki na ndako banana yote Sele motema pona nini ngana nyopama Sele confiance nyoso pesanga obwaki wapie Selengina ya katoke na ndako papa Selengina ya kapapa na bondelio Selengina obeli basuwa ya pamba papa Mobali okutaki na ndako banana yote Mobali okutaki na ndako banana yote Sele motema pona nini ngala nyokwama Sele confiance nyoso pesanga obwaki wapie Selengina obeli basuwa ya pamba papa Selengina obeli basuwa ya pamba papa Mobali okutaki na ndako banana yote Mobali okutaki na ndako banana yote Sele confiance nyoso pesanga obaki wapie
Na manzaka olulanga na elongi peneza leligo
oh olingi onyokolonga oh olingi obosananga sele confiance nyoso pesanga obwaki wapie sele sele motema sele wanga mabanzo sele wanga lomiko bonyoko samwisanga Selengina obeli basuwa ya pamba papa Selengina obeli basuwa ya pamba papa Mobali okutaki na ndako banana yote Mobali okutaki na ndako banana yote Selengina nyoso pesanga obwaki wapie
Manzaka, olulanga na elongi peneza leligo
Oh, olingi onyokolonga Oh, olingi obosananga Pona nini
Mangasa Mangasa Mangasa
Sanga papa oh olingi onyokolonga oh olingi obosananga sele confiance nyoso pesanga obwaki wapie
Luango yo
selengina obeli basuwa ya pamba papa selengina obeli basuwa ya pamba papa Mobali okutaki na nakomba na na yote. Mobali okutaki na nakomba na na yote. Sele confiance nyoso pesanga obaki wabiye.
Olulanga na moto, olulanga lisusu na manzaka, olulanga na elongi hanga belalo.
Oh, olingi yo nyokolonga, oh, olingi yo kosananga, sele konfiase nyoso pesanga obaki wabiye. Selengina, nana kokokate, kozanga yo, zambe na kokate. Selengina, nanya la guisio. Selengina, nana kokokate, kozanga yo, zambe na kokate. Selengina, nanya la guisio. Selengina, nana kokokate. Osanga yo, osame na kokate. Selengina e nanya languisio.
Buka, dinga 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 tesa. Princess Aminata. Bibi Bibi, dinga 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 tesa.
Okay, back to back.